Nimekubali kuwa na yeye tufike mbali mimi na yeye.
Five now.